wa boy wa shehe na niko na liko gang si unajua tu ni nani
si unajua tu ni nani
chagi
london
chagi
london
leo ni leo mimi nataka tukate tukunywa tulewe tuzima
tojie bala
alafu udungie ex umsho
unadai
tukumkares
tojie bala
wacha
tojie bala
wacha
leo tojie bala
una clown na udai tukumove on umemkwamilia aido
tojie bala
unaomba kadem kitu sana ukinyimo ati ni mataipo
tojie bala
unajifanya kamjanja wewe ni mshamba ulichanuka kampo
tojie bala
wacha nikusho so you are fino atutaficha juu tunachoma picha na embarrassment waga na different level just say the truth and I shame the devil makeup unapaka akisimu chezo
unatushosha kenyorebo tojie bala
leo ni leo mimi nataka tukate tukunywa tulewe tuzima
tojie bala
alafu udungie ex umsho unadai tukumkares
tojie bala
wacha
tojie bala
wacha
tojie bala
tulichagua wana tu embarrass usijifanye mjanja ndio ubambe mahaga juta na dai cash na mimi ni tryan kuchoma ni amas kulewa ni lazima kishindwa kupata boy usijiite diva nichoma picha nikilewa natapika niliomba iPhone niombe dem namba na sikujua password screen
ikaniyeba
najiita gangster na buda una dimples pofaneza kuwa macha kiwa jingjong na niko indoors nyongi na kimbo wale utumia salad
wanatie bala
leo ni leo mimi nataka tukate tukunywa tulewe tuzima
tojie bala
alafu udungie ex umsho unadai tukumkares
tojie bala
wacha
tojie bala
wacha
leo tojie bala
nakwambia siku dai alafu naambia beshte yako nilikuwai una mix tungwa inatei alafu unaanza kupigia mic basho menda na chwani buda hata ya kuchangia tu hiyo ride kila siku status nani yako tao buda kwani wewe hauna life ukide una date manzi alafu kila weekend ameenda hike ameenda hike hiyo ni psych na bado ati unadai kumu wife hiyo ni lie akona psych manzi cheza chini songa na life
Leo ni leo mimi nataka tukate tukunywa tulewe tuzima
tojie bala
alafu udungie ex umsho unadai tukumkares
tojie bala
wacha
tojie bala
wacha
leo tojie bala tuliza slow down masaya kafi umefika tojie mosie tojie